mfula yehla nawo jikeleza njalo ngalo mfula jikeleza njalo ngalo mfula yehla nawo impela na sisitha sifigule kwethu konakele
Gonna get it.